Ho latela ho ntshuwa ha report ka August ke Premier Job Mogoro e neng e hlalosa hore tjhelete e sebedisitswe jwang ke mafapha a puso ya Northwest nakong ya lockdown. Report e ne e hlalosa hore mafapha a sebedisitse bokae, jwang ebile hokae. Report eo ile ya hlalosa hape ha Provincial Internal Audit e tlile ho etsa audit le difuputso tsa tjhelete tsohle tse neng di tswile mme ba ntshe report mafelong a August. Sena ha se soka se etsahala. Report eo ile ya hlalosa hape ha kantoro ya Auditor General e ile ya dira audit e ikgethileng ho netefatsa hore tjhelete ya setjhaba e sebedisitswe hantle mme report ya yona le yona e ntshiwe mafelong a September. Mme le yona eo report ha e soka e ntshiwa. Jwale re le DA, jwalo ka ba tshwara diary ba ikgethileng ba Premier ya Mogoro, re ikopela ho yena hore nako e fitlhile jwale ya hore a ntshe di-report tseo tse pedi tse tlang ho netefalletsa setjhaba hore ka nnete tjhelete e neng e tswile for COVID-19 e ile ya sebediswa hantle ke mafapha. Nako ya hore government ya ANC e bapalle mo baahing ba rona e ka re e lwantsha bobodu e fedile. Ke nako jwale ya hore bobedu bo lwantshiwe ka matla, mme re le DA re tla netefatsa hore seo se etsahala.